my love. Oh, yeah. Africa, Joanna, what's up on the beat? Light Africa. Baby, we gamba, bera, wenda, batogana. Kubango, li wange, nange, wongamba, bera, wenda, basigana. Kubanga, niwo, baby, we gamba, bera, wenda, batogana. Kubango, li wange, nange, wengamba, bera, wenda, batogana. Kubanga ndiwo omukwano kwa singa yali mmere nandibadde nawukuka katugeze singoba nkoko nandibadde mpunya kalimbweye ogunsabye sabye ogunsize size senda ogunsabye sabye ogunsize size yeah ntunula mukwano gwo baby kyovolaba ufananye abali balowooza baby mbunadiba lowooza kati balabye baby we gamba bera wenda batogana kubanga oli wange nange wongamba bera wenda basigana kubanga ndiwo baby we gamba bera wenda batogana kubanga oli wange nange wengamba bera wenda batogana kubanga ndiwo obulungi bwamukubaganyiza kombirowoza muli munda abali balowooza nasira namubya love kati balabye confirmed you my future you my lover ndayira sirikutane webalindyeka belimba abali batagala mbe nawe belimba gamba bera wenda batogana kubanga oli wange nange wongamba bera wenda basigana kubanga ndiwo baby we gamba bera wenda batogana kubanga oli wange nange wengamba bera wenda batogana kubanga ndiwo Guva kungozi ebyange byadala atenga nokufumbira mazima byadala jaja ne tata ne mama ne senga ne banyina ze ne baganda bange ono ye mwami wange manjulite ye wange iyatenga biva mumigo abe mikwano ne nganda ngeze kufumba baby we gamba bera wenda batogana kubanga oli wange nange wongamba bera wenda basigana kubanga ndiwo baby we gamba bera wenda batogana kubanga oli wange nange wengamba bera wenda batogana kubanga ndiwo